Hey! Thank you. Presidente, deci eu întreb procesăm un an în care de atât de jocos că după șire, care deci cu un cam de rând și de numărul cu zăgăul, da? Adică, de atât de rând, după zăgăul, nu s-au anul, pe Dumnezeu, da? În a cauză, pentru a fost construit sau a trebuit cu un fel, va apună cu omul să iei mana, la o amăgă a fost. Adică, care este pe așa și pe care tot a fără cu sau să mă ia. Eu e trebuie, eu e tot cu menire sa. Eu trebuie de tot să facem cu mine. Dar eu e un am, un am, un am, și cu sara de aur. Adică cu puteam în jur de aur, și mi-e judeam să mă pot să mă urmă în bazma. Nu ne sunt cu menire de aur, în bazma, da? Nu până la urmă, așa am făcut fie mult, pentru că le-ai spui cu așa și până la casă. Dar până la urmă, în viața, nu vă am făcut că nu știu niciun. Până la urmă, am făcut așa, cu primul niciun de mai mult, nimic care nu făcut niciun, n-am făcut la un ezez. A urmă, cu ea, pentru că am făcut la urmă, prins cu care eu am făcut, nimic un ezez. Te că ce te bucură cu te duri în să mulți inima asta? Cu un cât s-a văzut inima, cu un cât s-a văzut inima, cu un cât s-a văzut inima, cu un cât s-a
Ntabwo twagiraga isabato yihariye yari amasabato abiri mu kwezi ariko ni isabato yindi twabonaga idafite gahunda ndende cyane niko twabigenza bigatuma rero twarabagaho turi abantu batuje bafite ibyiringiro kuko n'ubundi uko ijambo ry'Imana ritegeka ko twashoboye kubimenya hanyuma tukagenda kuko nguko nyine hari amagambo akomeye cyane yanditse muri Yesaya igice cya 28 umurongo wawo wa 9 kugeza umurongo wa 12. Yesaya igice 28 umurongo wawo wa 9 kugeza 12 haranditse azigisha nde ubwenge kandi wazamenyesha ubutumwa ninde
navuye ku iyo yacuze kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi itegeko ku itegeko umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo aha bikeya harikeya abantu bari basize isoko ni bane bari barigeze gusoma wenda nabane uku rero niko ijambo niko biriya yigwa ugafata bikeya hariya ibindi bikeya hariya itegeko ku itegeko ni ukuvuga ngo ugasoma isomo rimwe hano ugasoma n'irindi hariya hanyuma n'umurongo ku murongo ukamenya ngo ibingibi byo mu buhanuzi ni uku bimeze ariko nanone n'ibigereranyo n'ibindi by'ubuhanuzi ni uku bimeze ubundi bikorera isomo rivuga kubera iki ibintu byo bituma abantu bagira ubwenge imana yifuza kubageraho abafite amahirwe yo kugira twatutabona cumi na cumi tumwe twa ereni wayiti tw'icyongereza ibi bintu byanditse inyuma cyane biravuga ngo iyaba twakoreshaga igihe cyacu dusite cyose ni amagambo ari mu migani ya kirisitu ibyerekeranye n'impano y'igihe ibyerekeranye n'amatara iyaba twakoreshaga igihe dusite igihe dutakaza muzi neza yuko nibura itegeko ry'imana ni uko umuntu yakagombye kugira isaha imwe ku munsi yo kwigira ijambo ry'imana imwe zabaye nyinshi ni byiza ariko y'umunsi imwe burya ntabwo uba ugenze neza kubera ko yesu yabwiye abigishwa tuva nifuza ko mwabana nanjye nibura iyo abantu babigenzaga gutya bagafata twa dutuma nakureye isaha iyo ku munsi wera igihe akamenyero ufite ni uko mbyuka kare mbyuka saa cyenda na mirongo itanu ngakaraba namara gukaraba saa kumi n'igice nkiga nkageza saa kumi n'imwe na mirongo ine n'itanu aho nkaba nasoje ubwo ni isaha mbanyuwe ariko nanone ufite akandi kamenyero kuko iyo bitakomeye iyo uriho umuntu atambaye gatya na saa sita poze yanjye ni ukwiye niba hagira isaha imwe n'iminota mirongo ine nta kumunsi ibyo byakamenyero nubwo batabuze ko atari igihe bimva ko bigacika ariko banumva mbabaye iyo aba rero abantu babigenza ko nguko bagira ubwenge bwinshi uva ukuntu ari wowe cyanditse muri icyo gitabo cy'ibiganiro cy'ubuzima yaravuze ngo uza amasaha dutakaza cyangwa umwanya dutakaza twivumagura dutegereje ku bantu biciye gahunda ntabwo utegereje ku bantu biciye rwose abantu biciye rwose kandi icyo gihe yari kugira ngo uzi ko umuntu yica gahunda iyo wamuhaye gahunda agakererwa uzi ko ari bukererwe nibura nk'iminota mirongo itatu wiyariye iminota mirongo itatu wari umutegereje waba ufite agatabo gatoya niyo ko ari kwategereza ubundi wagombye gufite kabiri ya gatoya cyangwa agatabo k'ubukabuzi gatoya ukagasoma sinabona gatoya niba ufite ikintu ushobora kukigendana ariko mu zindi butazaba bafarisa yo rero ukazajya gusomera mu nzira buri kwezi ijana ryavuze cyari ku bukabuzi utegeka ugomba kubikorana mu bwenge iyo minota dutakaza ngo dutegereje abantu bica gahunda iyo minota dutakaza dutegereje kuba ibyo bishya iyo tuvuye ku kazi dutegereje kuba ibyo bishya ni videwo ni agapira muri mondiyali nako cyangwa se ni ukuryama hanyuma urakaba ngo wabuze umwanya wo kwiga akarengane niko bigenda ni uko bigenda ngo abantu bazabyibuha mu byabuze ntibikunde ibi rero imana yavuze icyo bizamara ubwoko bw'abantu bazakora nk'ibingibi ahubwo azavugana n'ubwoko mu kanwa k'abanyamahanga no mu rundi rurimi ubwo bwoko nibwo yabwiye ati uku niko kuruhuka mureke urushye aruhuke aho niho buruhukira iyo abantu bakora uku nguku murebe ukuntu baruhuka rwose n'izi mpagara ibintu sinabyumvise ariko abantu barananiye byavaho rero byari akamenyero twabifite ariko guhumekereza ko wari ugafite ntabwo yakajugunye mu kubera ibintu uhagazeho amagambo tugiye kurebera hamwe no muri uyu mwanya ni amagambo aboneka muri matayo ruka igice cyabo cya cumi na gatatu hanyuma dukomeze muri wa murongo nababwiraga
twari turimo nyuma ya mu cyiciro cya saa tanu ariko niho twatangiye mu gitondo. Mu gice cya cumi na gatatu umurongo wa 22 ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira ajya i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati databuja, mbese abazakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kuririmbiramo ntibabibashe. Nyiri inzu inde? Nyiri inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze kuvuga muti mwami dukingure, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho mutuze. Magambo akomeye cyane yarimo yigendera yigisha, ariko yari agiye kwerekera hehe? Yerusalemu. Reka mbabaze mbabaze, ubu ntabwo ndimo mbwiriza, ndabaza kenshi iyo tugeze muri amasaha, hanyuma ikindi ni muri iki kibazo cy'uko nta projecteur dufite, iyi mashine yanjye Imana ishoboje menyereye kuyikoresha uko nkoresha kose bigakunda. Ndabaza rero i Yerusalemu yari agiyeyo agiye gukora iki? Uru ni urugendo rw'urwanyu rwa Yerusalemu, yari agiye gukora iki? Yerusalemu yari agiye gukora iki? Ni urugendo rwanyu rwa Yerusalemu, mutekereza yari agiye gukora iki? Cyangwa ibyamubereyeho, ibyamubayeho agezeyo ni iki? Yagize gute? Yarabaye. Ubundi buryo yari agiye kurangiza umurimo we hano ku isi. Hanyuma umuntu umwarabegera rwose atari ko bwatabije rwose buriya abazakizwa barahanike ntibakira. Tumva ugira umwete wo kugira ngo uyemurize gute? Rero niba cyangwa amagambo akomeye cyane avuga ati irembo ntabwo rifunganye nk'uko abantu babitekereza, ahubwo ntabwo Imana yashatse ko irembo ry'agakiza rifunganye, ahubwo abantu ni bo barifunganyishije kuko bashatse kurigendamo n'ibyabo byose. Si byose ukagenda wikoreye utwawo ushaka kugira ngo ugire ku mikuru, ugomba kugenda utumane guhamagaye niba ari byo usiga ukabisiga. Hari abantu bigeze gusoma agatabo ka k'intumwa y'Imana avuga urugendo rw'abakirisitu, ariko byanditse no mu nama z'itorero umuzingo wa mbere, ariko byanditse no mu bihamya by'itorero. Ushobora kuba ari ntekereza ko ari n'umuzingo wa mbere nanone. Bavuga urugendo kuko abantu batangiye urugendo barugenda, hanyuma uko barushaho kwigira imbere inzira ikarushaho kwaguka. Niko bimeze? Inzira irushagaho kwaguka. Batangiye bafite ibimodoka byinshi n'imizigo yabo, hanyuma bageze imbere imodoka bakuramo imizigo, bageze hirya imodoka zirasigara, bakomeje kugenda imbere, bageze imbere aho bakuramo n'imyenda yabo, hanyuma bakomeje gufungana bakabonana n'ahantu bagira ngo inyuma ataba ku buryo ajya kugira amajya byose yageze ngo abantu babonaga ameze gute. Nk'aho babonaga ku nkuta bari kunyuraho hari ibiti, hariho amaraso, bakuyemo twose. Hanyuma noneho wageze ahantu hari cyane, noneho akomeye wagiye kubona kwambuka aho hantu hari umuriro ukomeye ku byo kwambuka byari ikibazo. Hanyuma ngo basabwa kureba hejuru wagiye kubona n'iki? Umugozi. Uwo mugozi rero wafata bawukujugunya ntahaguruka. Ni ku rugendo rwari rwose. Ibi icyo bivuga mu byumve neza, abantu ba kera ngaho tujya, abantu ba kera mu gihe cya mbere cy'aba Enoki, mbese bavuge ngo uhereye mu gihe cy'Abadamu, we mu gihe cy'Abadamu bari abantu bashobora kubarira bigakunda. Wenda reka tuvuge ubusanzwe buzwi cyane bw'ibihe tubara bigakunda, ni ubuhanuzi bw'imyaka 2300 bigakunda, ariko no mu gihe cya Nowa yari ushobora kuba ari ibintu, kuko isi yari yahawe umugeni we arimo yahawe kubwiriza ubutumwa imyaka ingahe? 120. Yashobora kubahisha bigakura. Yewe umva hari abantu benshi no mu gihe cya Yesu nawe ashobora kubahisha bigakunda, na mbere yabaye metero gato bashobora kubahisha bigakunda,
ariko uyu munsi nta bihe dufite ngo tubane ku nde
si byo aho mu gihe cya mbere ya Yesu mu gihe cya mbere ya Yesu mu gihe cy'aba Daniyeli n'abandi bose abo ngabo bose
yewe reka tuvuge na Adamu intumbero yabo
ibyo bari babwiye ni ukubona Yesu avukira mu isi aje kurwana na Satani icyo bari bagitegereje rwose
hanyuma usibye umuntu umezi wa kera ariko nawe muraguzi uwo wita Enoki niwe wanduye ibya Yesu Kristo agaruka bwa kabiri
mu gitabo cya Yohana niho mu kwanditse mu mateka kandi bari mukaneza
haranditse ngo dore arazana n'ingabo nyinshi cyane z'aberanga aje kuhana no kwitura abantu bose ibitutsi bamutuse
uwo ni Enoki wa karindwi
yavuga ngo ujye kugaruka kwa Yesu kwa kabiri
atari ujye kugaruka kwa Yesu agarutse aje hano ku isi avuka
abo rero bashobora kubagira bigakunda
mu gihe cya mbere bavuga ati Yesu azavuka azavuka rero nabo igihe azavukiye kubera ko azabatizwa
muri 2024 bikaba bizwi Yesu azavuka mu buryo butatu nari bikaba bizwi umva iyo shyaka ry'abayuda imbabazi zizarangira mu buryo butatu na kane bikabagarika Yerusalemu izarimbwa muri 70 ikaba bizwi
akaba ashobora kugaragaza kunda ariko nubwo
bintu byari bizwi neza
ariko byari bizwi nabi
ariko byari bizwi nabi neza kuko Yesu yabwiye abigishwa Yerusalemu izarimbwa ariko kugira ngo umenye ko igiye kurimbuka
bavuga ko ari bibi
yababwiye iki nyamuneka rwose dore iyi nzu izasigara ari ubusa kandi izarimbuka
cyabwiye icyo bagomba kuzareba
nyamara mwe mwitondere mwitonde umva ikintu mbabwiye nimubona nimubona ikizira gihagaze
mwanditse aravuga tubitondeye gute
nimubona ikizira gihagaze ahera Matayo igice cya 25 nimubona ikizira gihagaze ahera
niba nibuka neza ariko
nimubona ikiza ubuhanuzi Daniyeli yahabwiye gihagaze ahera uwisomye abyitondere
kizaba ari igihe cyo kuguma ngo ni ukuvuga guhera kuri ba Yesu amaze kujya ku ijuru abigishwa muri igihe baba bari gukenguza ngo barebe ko ikiza cyagera gute
cyahagarara ahera kuko iyo gihagarara ahera batamenye byari kubakomera cyane yuko hari intumwa zimwe zari zikiri
Yerusalemu
rero bagomba kureba ibimenyetso bakamenya ko Yerusalemu igiye kurimbuka kuko ikizira cyahagaze ahera kandi ikiza cyagomba guhagarara ahera yari gisobanuye cyane iki yaravuze ati umunsi muzabona Yerusalemu igoso ni iki
ni ingabo uzamenye ko igihe cyo kurimbuka kigeze kuko 24 ni ko handitse kama 24 umurongo wawe ndewe n'uwabi murongo wa 20
ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye ko kurimbuka kwaho kwenda gusohora yari yabisobanuye bagombaga kuba maso bihagije ku buryo birangije ngo bitatu inama ikomeye icyiciro cya mbere handitse ngo muri Yerusalemu rubatize n'abantu benshi ariko nta mukristo n'ubagize gute
waguye ko babaye maso muri tuntu hari n'ikimenyetso cya Yesu yavuze kije bahita bahuguka kandi ikintu gikomeye cyane kugira ngo mwumve ko ibi bigomba kugira agaciro kabyo kubera ibyo ugiye kuvuga
igihe Ahabu yari amaze kuzana Yezebeli
amaze kumurongora babanye
Yezebeli yari iki yari umwisirayeli kazi yari umunyamahanga
kazi
kandi Yezebeli yari akomeye yakomokaga ibwami uyu Yezebeli ntabwo ari umusanzwe yari n'umutambyikazi
iki
yari umutambyikazi yatanduraga ibigirwamana byitwa bari na
igice cya 17 16 17 igitabo cya mbere cy'abantu gi kwasura
hanyuma Ahabu kugira ngo agire amaboko
kandi yari umwami w'Abisirayeli
kugira ngo agire amaboko aragenda arongora Yezebeli. Maze kumurongora mfite umwanya nababwira byinshi ndavuga iki cyawe kinini cyane twamaze ibyumweru na bibiri tubwira bya bitatu
iwacu kuko abantu basuzuma ku bitabo by'abantu muri ku bitabo by'abandi bitabo by'ingoma iyo usomye urasibira rwose
amaze kubana nande
naha
yinduriye umusozi w'ingaya ahita yindungukiza yirukana cyane ahita agera kwa Ahabu mu nzu atasabye uburenganzira
niko byagize babona umugabo umuhanuzi yaje
ngo yagize adakwiriye ngo nta nzu ko yahanyuze ntabwo abarinzi bigezeho no kwa Eliya yahanyuze ahubwo Ahabu yagiye kubona abantu bakamuhagaze iruhande niko kaba yuda biri cyane kuko niko wabara hanyuma ngo umva uwo muntu yigeze se ngo umwana ugomba kugira ngo ukuri dorengezi wawe ugeze iwawe oya yahise amubwira ati umva akakanya nategetse ngo nta muntu uzongera kuva muri iki gihugu kugeza igihe nzategeka ngo turi ikimara
bigega
arakura
aho yari yagiye
bari bazi ngo yuko bari ari igushiki
imvura hanyuma noneho imvura irabura
irabura pe
bihagije hanyuma Yezebeli atangira kuba atariko ibintu byabaye byikirana nta wundi wateje imvura ko ibura ni Eliya niwe wabiteje
namushatse ndagura baramuhinga we barabura bahinga mu bihugu byose barabura
mu bihugu byose niko mvuze niko byagize
mu bihugu byose kandi bagera mu gihugu cya Shadaraki iyo ari perezida
batariko nta Eliya ntabwo ageze aha ngaha
ntabwo se njye ntabwo mva niba atariho dusinya aha ngaha
bari bakomeye cyane
dusinya aha
kwenye ntawe muri iki gihugu kagasome mani fashe kugira ngo aza kwibagirwa ibyo ndimo mabwira hari igihe mvuga byinshi kwibagirwa nibyo nabasezeranije
baravuze
igice cya cumi na cumi n'umunani igitabo cya mbere cy'abami igice cya cumi n'umunani umurongo wa cyenda n'uwa cumi Obadiya yari umunyabintu wa Ahabu kandi yari umukiranuka rwose kuko yari yarishe abahanuzi benshi ijana Obadiya aramusubiza ati ari gusubiza Eliya nagucumiye ko iki gituma ungabiza Ahabu wanyice
nturahire Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwije abantu bo kurushaho
ayo se ni amateka yera atwemeza neza yuko
abakiranukira imana mu minsi ya nyuma bazashakwa
bagure kandi bahe hari abazemera ko bapfa rwose abandi bakajya muri gereza
ariko hari igihe abantu batazapfa icyumweru nikimara gutangazwa imbabazi zirangiye akarengane ni ho kabakanga kuzikaze kazamubabaza ariko ntikazamwica
ibyo nasomye mu ntambara ikomeye kuko nta mpamvu yo gupfa
amaraso yasengwa yera n'andi bakiranutse
ntibikunda bizaba byanditse ngo uwera akomeze yere wandi undi akomeze yanze gukiranuka akomeze akiranuke n'ukeneye akomeze akiranuke
rero yari yarakomeje gushakisha uwo mugabo bahakanye ko utariyo arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko none ngo ningende ubwire databuja kuri hano maze wigendere anyice
Ahabu yari akazi yari umuntu utoroshye hanyuma rero igihe kimwe kigeze yeze a Eliya abonana na Ahabu nyuma y'imyaka itatu n'igice imvura yarabuze kandi wari warategetse yuko uzabona nyine Eliya azamwica kuko Eliya atari we watumye imvura atari we wategetse ko imvura ngo yoye kugwa ahubwo imana za Ahabu zarakajwe n'uko Eliya yatutse imisengere yabo ntibagira icyo bakora. Murumva ibyo mvuze? Murabyumvise? Ibyo ndi kuvuga ntabwo ari amagambo yanjye, ni kwa gusoma uko abahanuzi akajya gutya. Mujye gusoma igitabo cy'abahanuzi n'abantu. Ntabwo Eliya yabategetse ko imvura itagwa, niko watekerezaga. Eliya se yategetse ko imvura itagwa, ahubwo Eliya yatutse imisengere y'imana zabo, none zararakaye keretseho Eliya bakamwica ko imana zagushyira.
Hanyuma noneho Eliya warabonetse rero. Eliya amaze kuboneka, amaze kubona na Ahabu. Ahabu ati niko shaka, ubu ndakubonye, n'umuriro wateje Isirayeli urasoma. Ubona na Ahabu yihagazeho. Hanyuma Eliya aravuga ati si jye, ahubwo ni wowe n'iki?
Ni wowe n'iki nazo? Kuko mwatumiwe amategeko y'Uwiteka hose.
Iyo ni indirimbo nakundaga kuririmba urabyibuka. Urabyibuka none? Nakunda kuririmba cyane kujya wumva wenda rimwe na rimwe ku ijwi ry'ibyiringiro.
Eliya abwira Ahabu ati kuzana amapfizi ibibi y'Uwiteka indi biyambayari abahanuzi bari batangira
indi muhira mujya mwumva neza.
Ok, reka tugende.
Hanyuma Eliya abwira Ahabu ati umva ni wowe n'inzu ya so kumisha amategeko y'Uwiteka mukimika abari mukamoseza ibitambo icyo gitumye Isirayeli igerwaho n'uyu muruho si jyewe ahubwo umva genda uhamagara abahanuzi bawe ndetse ubabwire baze kuri uyu musozi tegeko rikomeye cyane bahabwa gufungwa rero umva ashaka intumwa zose ziri kugenda neza cyane ziwe mugende mukwiye gutangaza bose Eliya yabonetse kandi uko yavuze yategetse ngo mwese muze kuri uyu musozi abantu bose
yabategeka. Hanyuma abagabo baraza batumva rero ko bigiye kugenda ubu byakomeye nagira ngo ibyo ndimo mvuga ubu biriho ngira amahirwe nazakugera aho ndavuga ubu biriho abahanuzi babaye nanababwire mubyumve neza abahanuzi babaye ni bwa bubyutse bupfuye rwose bumvaga hasi mu madini atuzengurutse basakuza cyane babyina n'ingoma nyinshi abo rero bagize igihe cyabo cyo kubyina no gusenga ngo Imana yerekane ko ishoboye bakoze ibitangaza igihe cyabo kirarangira nagira mbabwire igikomeye cyane ubu ni igihe cy'imikorere y'itorero ariko ni bande ntabwo ari itsinda rya twese nabibutse nshyize ubugingo bwabo niwe wagiye gukora uyu murimo ubu mbabwira simbeshya ibyo mvuga ni ukuri ntabwo ari umuhanuzi sindi umuhanuzi rwose ariko mbabwire iki nicyo gihe cy'imikorere y'itorero kandi imikorere tuvuga ntabwo ari amavuga ku karubanda imikorere tuvuga ni uguherana iwanyu kuko ubu bari kubareba bazi ko ibintu byose biriho ni ufite ubusobanuro ikibazo gikomeye cyane nuko waza ni ko ndi ibintu biri kuba bitubwira bakonsa yari wazo kuri itorero rye kuna kuvu aka ariko bigenda da siko nsiga bigenda se ikibazo
hanyuma noneho ubwo abahanuzi baba bari baratangira barasakuza bagira gute baratakuza rwose pe
kugeza igicamusi aho Eliya atangiye kubashinyagurira maze kubashinyagurira tuva
ukomeze musakuze muyihamagare yasinzire cyangwa yazindutse ubanza ikeneye kubyutswa bakomeza gusakuza no kwicaragura we
bigeze ku mugoroba ati tupfuga
gishwa ariko
ni
ibyo niko bwe niko byanditse aho kugira ngo bagire bayisingize ngo bageze ngo bayishyira ku mabayikuma wowe wakijugunye hejuru kuko bari ni izuhuri ni inziranga zo ngo bakijugunye hejuru ngo bashaka gufata iriya ngasire ngo bayikuje ku gitabo ariko ibyo ndimo mvuga Eliya hari abahanuzi ba bari na shera bari bahagaze ntaho bahuriye no kwicara aha ngaha bari 800 na 50 kandi bari abantu bose ubanza hari n'utwana utwiga guhanura twari duhari abo bose uko bangana bari bakikije igicaniro cya bari ngo muri iyo baraza umva Eliya natura gato kubitamo umuriro atambere maze ubundi tumutwanya gusa ariko ngo Eliya umunsi wose yarakamye amaso kuko iyo yarakamye amaso bari kumuca mu rihumye bagatwika igicaniro kandi ariko murabibuka icyo ndimo kuvuga dufite abantu b'impumyi badushaka kureba icyo gituma ari abantu bakivuga ngo ivugwa ngo muri iki muri impumyi ibintu birahita bigaragara amaso ku maso ariko abanyarwandakiye wapi mukaya yemeye kandi ngiye kubereka uko bimeze ariko barabibona koko hanyuma none Eliya akaba amaso cyane umunsi wose ariko ngo Imana nayo imubera amaso icyo yakoze ngo Satani buriya yifuzaga gutabara abahanuzi be ngo natwe amanuru niba kwitumura dutwikije igitabo ariko Imana yari yamufunze rwose hanyuma Eliya nawe akaba amaso
ari umurimo Imana itadukorera duhe imbaraga zo gukora ariko ntidukorere nicyo gituma
nagira amabwira yuko hari abantu bajya bigisha ngo mu gakiza ngo nta byacu birimo icyacu kirimo ni ubushake imana ikagushoboza kubera yuko hari abazarimbuka kandi yesu arakuriye abantu bose bazabazizije ibyo byiciro mu buturo bwa yakobo ntabwo umutambyi yicaye igitabo umunyabyaha we kica
hanyuma rero igihe kigeze bararambirwa bamaze gutuka bari bayitukatutse Eliya avuga tuva reka hano imigire hino nanjye ndebe ko nakwisanira aka gacaniro kari karagize gute karasagize
nasomye amagambo akomeye cyane mu cyo gitabo baravuga ngo mu maso ya Eliya icyo gicaniro cyari cyarasenyutse cyari gifite agaciro gakomeye cyane kuruta ibitambo ibicaniro byabaye byagisize rwose cyane
hanyuma amaze kugisana ati ngaho ni mu nyegero asenga amasengesho magufi kuko yari azi ko Imana iri aho ngaho maze umurimo aruka mu ijuru gutwika cya gicano cya gitanga
hanyuma abantu bose bati uyu niyo Mana ni ukuri kwa tumaze iminsi tuyobe
iyi niyo Mana
Eliya avuga ati umva rero ubwo mumaze kubona ko ari yo Mana ubwo mumaze kubibona kandi umuhanuzi n'umwe wabaye ashaka gusimbuka
abaturage bose babaguyeho ako kanya bamanukana yepfo hari ni Eliya se wamwishe ari icyo abantu 850
n'abaturage
ndagira ngo murabizi yuko niko byanditse ko abantu bose bigishije nabi
bakayobya abantu imbabazi ntizirangira bakabibukira
turabibutsa ariko ntibituzize
amaboko y'abasingizaga gukurura abantu b'imana niyo azabakubita
ariko uzabyarane uko bimeze hanyuma amaze gukora ibyo byose birangiye ubugorozi bumaze gutangira muri isirayeli aragenda yicara ku musozi
yitegereza inyanja arasenga mana rwose ubuse koko imvura ntiri bugwe yohereza umugaragu we genda ujye kureba mu nyanja ko imvura iri bugwe inshuro zirindwi
inshuro zingahe
areba mu nyanja ko imvura iri bugwe
hanyuma ku nshuro ya karindwi umugaragu waza aramubwira ati mbarirayo
mbonye akantukana n'urwara mu nyanja agatukana n'urwara ntabwo Eliya yategereje ko igicu kibi cyari uko koma avuye imvura iri ntabwo ahubwo ubwo ako gacukura atari
umva ahawe urira urira indogobe yawe kuko ndumva imvura iza kugira gute ndumva imvura iza kuma
yarebaga mu nyanja hehe
mu nyanja
mugomba kuba abantu bareba mu nyanja mukamenya ibirimo hanyuma mukamenya ko imvura iza kugera gute iza icyo ndimo mbabwira hanyuma Yesu rero ako ni akanya namubwiraga Yesu aravuga ati nyamuneka mwinjire mu irembo rifunganye hakiri kare kuko umunsi umwe nyirurugo namara guhaguruka umva muzakomanga ku nzu muti nyamuneka mukingurire ibi bikanyibutsa neza Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere Mikayire urujya wa mutwara ukomeye ugiye guhagarika ingabo zawe azagira gute baza zigize gute kuko iyo Yesu yica abari gusengera abantu b'Imana ariko iyo ahagurutse barangije mwa bantu b'Imana mbere rero nagira mbabwire yuko mukwiye kugiye gutwara abantu bawe nshuti ikomeza utwarane rero muri gize gute nshuti ikomeza utwarane irembo ricyunguruwe kore umusaraba ni kuzagira gute ni kuzagaruka umusaraba ntabwo ari kwikora umusaraba ni ukwiyanga ukamenya ibyo kamere gusa ukamutira si byo Yesu yaravuze ati nigeze nzira ukuri ni iki ni igerembo ntawe ujya kwa data aragize gute ntamujyane reka babwire amagambo uko avuze iyo mvuga iri aho ngaho n'ubundi ni ubutumwa bwera ni ubutumwa bwera hanyuma se mutekereza yuko mu butumwa bwera hanyuma ibyo avuga yari ubwami ubutumwa bwera bwose ubunyuze bukagira ngo agere hehe cyane watambutse ku muryango waba utambutse ku muryango ungahe umuryango wo ku rugo ku irembo umuryango wari ujya he nigeze kuri niki hanyuma rero nawe ujya kwa data nageze gute Yesu yaragiye i Yerusalemu avuga ayo magambo ati munyuye mu irembo rifunganye kuko we yabwiraga n'aba bantu b'abayuda bari bafite ingorane zikomeye cyane kuko muri 34 irembo ryari rigiye kugira ku bayuda ryari rigiye gufungwa ntabwo murabizi neza babwire murabizi abadivantisi n'umunsi wa karindwi niwe mutabyumva na mutabizi biranditse kandi niko bimeze ishyanga ryatoranyijwe na ba twebwe imana iratangaje mubimenye imbazi zawe zigize gute ishyanga biri ishyanga ariko hasigaye umuntu umwe ku giti cye wo muri iri shyanga agomba kujya guhamagara abandi bo muri bagororero nyamuneka mugire gute umusore ugomba kugira ubuhanga bwawe kuko ntabwo byoroshye kuko muri 34 abayuda bateye Stefano amabuye hanyuma Stefano yica apfukamye aravuga ati kandi mwa bantu mwe ndebye mu ijuru mbonye iki mbonye ubwiza bw'Imana ariko nanone mbonye na Yesu yicaye ahagaze kandi bavuze barangije bararakara cyane bamutera amabuye arapfa ntubabare icyaha cyabo ariko uwo munsi ku icyaha byari birangiye hanyuma rero kababwire twebwe nta bintu tubara ahubwo tubari tureba iki tureba ibimenyetso niko tumenya neza n'igihe kigeze ntitureba mu ijuru ntabwo turiyo tureba mu isi kuko iki gitabo cyo kitubwira umurimo uri mu ijuru mu ijuru uragenda ariko ibituzengurutse nibyo tubona n'amaso tukabisobanuza mwuka niyo mpamvu kutita ku kuzengurutse ni ikibazo gikomeye cyane n'umwishi wa Yesu w'ijambo ry'Imana mu minsi ishize ngo natangiye bya bintu byacu none mu minsi ishize hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2015 itariki mu yuyu si nk'uko yafata mu mutwe hari ku itariki ya kangahe hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 muri 2015 hanze turebe ibyo nshaka kuvuga uwo munsi ndabona biri hano nabibonye ndaza no kubisoma ariko kaka mikrofone kamuvinga kakamurakamu uwo munsi nibwo umuntu ukomeye cyane muri iyi si uyobora amadini bikomeye kandi n'amadini yose akaba ashobora
uwo munsi yaravuze ati umva igihe tugezeho ni igihe gikomeye cyane ariko icyo ngiye gukora ngiye gufungura ibintu ngiye kugira gute ngiye gufungura ni irembo ngiye gufungura rero nifuza ko abantu bose bazaryinjiramo kandi abazaryinjiramo bose bazahabwa imbabazi ariko niba nimara kwifunga bizaba ikibazo gikomeye cyane reka mbaze ikibazo ninde muntu ufite ubushobozi bwo gufunga irembo cyangwa afungura ntagiye gufunga ninde yesu hanyuma iyo umuntu avuze yuko ashobora gufungura irembo abantu bakaryinjiramo bakabona imbabazi yamara kwifunga ntagiye umuntu kubona imbabazi uwo muntu wakoze
abakozi iki yego abakozi abayiganye ibyande abarambika irisitu none reka mbereke rero uko byagenze naza kubasomera ariko naza no kubasomera nari navuze ngo hari ku itariki ya ntabwo ari ku itariki ya 20 ubwo ni ya 8 ya 20 niho twasoje hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 bibiri na 15 kuri iyo tariki ya 8 8 z'ukwezi kwa 12 bibiri na 15 kuri iyo tariki ya 8 niho hari irembo ritagatifu irembo ryera ryagombaga gufungurwa ndaza kubasomera inyandiko yo ndayifite inyandiko ndayifite kandi iri rembo yabo bakwinjirwamo ndaza kubasomera nibwo mvuga uburyo bikaze ngo nibwo ndereka aba ngaba nawe ndaza kubageraho nibwo irembo ritagatifu ryafunguye murabona umugabo we n'ibifunguye nibyo ifunguye akoze cyane kasubira inyuma gato n'aba hano hari ku itariki ya 5 ya 8 z'ukwezi kwa 12 bibiri na 15 uwo munsi irembo ryagombaga gufungurwa kandi abantu bose bakaba barahatirwaga kurinyuramo bihuta cyane ibi rero ushobora kugira ukuvuga ati ariko sara si amakurura ndabasomera afunguye irembo rimeze gute bitagatifu agenda hano ngira ngo ahangaha murabireba mwese murareba hano yego hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 na 15 hanyuma uwo munsi irembo ryagombaga gufungurwa ibyo ndibuze kuvuga murasanga mwari mubizi ariko mutazi ngo ni ibiki afunguye irembo kandi irembo ryagomba kunyurwamo byihuse kuko igihe twari twahabaye yari umwaka gusa umwaka umwe reka amagare hano namwe murebe aha ngira ngo abantu bicaye inyuma ariko hano harimo intebe keretse gusa niba mutarejejwe no kubireba ibyo ndimo nerekana hari ku itariki ya 8 ubwo ni mu mabwira z'ukwezi kwa 12 na 15 hanyuma kuri iyo tariki nibwo hagomba gufungurwa irembo iryo rembo rirafungurwa hanyuma rero nawe wabonye ku
ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatandatu irembo ryagombaga gufungwa
nendeye ko ndi buribone ifungwa umunsi byari bikaze ibuka yuko twatangiye isomo rivuga ati nyamuneka rero mugire umwete wo kunyura mu irembo rigeze gute hari irindi rembo rifunganye rigomba kunyurwamo rifunguye kandi abantu bakajya vuba na bwangu uyu munsi reka nsubire hano reka manze nsa ahangaha ariko gira ku babaye baburiye
uyu munsi murabona ko abantu bahagaragara bari benshi cyane bari benshi cyane kandi uwo munsi urimo guhemera
yego
mwebwe sikumura urabona mwebwe koko ndabigenza muri iyo cyane uwo munsi irembo ryagombaga gufungwa noneho abantu bose nabaje kureba uburyo irembo ritagatifu ryenda rifungwe
hanyuma rero wari ufite ubushobozi bwo kurifunga murabona n'abasirikari bari aho ngaho murabona n'abari abantu bambaye bakerakereye baje mu gikorwa cyo kureba uko irembo rigiye gufungwa aka kantu mwajyaga mukabona
nari yakuguriye kari ihari
kino gishushanyo cy'umuntu wikoreye undi ku bitugu
ikintu mwajyaga kukibona ahantu handitse ngo impuhwe za nyagasani umwaka w'impuhwe za nyagasani kino kintu mwajyaga kukibona si byo ntimumenye itereye undi ku bitugu
murabibona ntabwo usobanutse ariko niba munabizi neza ntabwo mubizi ibi ngibi ni ibimenyetso by'abari inati kuko murimo murareba amaso atatu gusa
amaso ni atatu ni abantu babiri amaso atatu niko bigenda ahagaha ni kaka mu kigo wagira umuntu cyangwa n'ubu igitambaro cyari cyamanitse kuri za katedarali y'ibashya gisa na move cyanditseho impuhwe za nyagasani ntarambuza ze biranditse hari aha
kabuga noneho rero iri ni rya rembo agiye kurifunga urimo muragerageza amwihutishe gatoya yigira imbere ayifunge ari kuvugira misi imbere ya rembo agomba gufunga oke agiye kwifunga
ryari rimaze umwaka wose rifunze rifunguwe ubu ngubu icyo rigiye gukorerwa rigiye kugira gute rigiye gufungwa ibi byarizeye kuko mutari kubizi ntawabarenganiriza ariko ibyo mubonye mujye gufatiraho
agiye gufunga irembo ibi nyine wabireba ukagira ni ibintu bisanzwe ari kwikinira bisanzwe ari gukora imihango yo mu itorero ariko ibi bifite icyo bivuze gikomeye cyane ubu icyo twita antikristo arakora ku murongo babiri akantu kandi nta na kamwe kagomba gusiga na kamwe hanyuma rero amaze gufunga urugi ubwo muri make icyo yavuze yari akivuze
reka tujye ahangaha namwe mbereke
ndaza gusoma urwandiko ruhari nigeze kuruha abantu barutunge muri iyi ntara ndabizi ahantu ku itariki ya 2016 urugi rwafunguwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa yamunaye z'ukwezi kwa 12 na 15 gufungwa ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 na 16 hanyuma rero ngiye kubasomera inyandiko ijyanye n'iki kintu ari ndimo mbabwira ni inyandiko mwibuke yuko nababwiye ngo twebwe ntabwo tureba mu ijuru tureba he tureba mu myanya tukaba tujyakorera rwose abiyandurane biyandure kuko imvura iraza kugira ngo se iraza ariko ntabwo ari ukwandurwa kuko igiye kuba gusa kuko hari n'imvura igomba kugwa imvura y'itumba hari imvura umwuka wera umutima w'abana b'imana reka mbasomere iyo nyandiko inyandiko iboneka mu ndimi ebyiri ariko ndayisoma mu kinyarwanda nagize amahirwe ndayibona mu kinyarwanda mu cyongereza ngiyi nayikuye kuri webusayiti ya holisi holisi rero ni nyine holisi ni vatikani ni kuba yitwa ariko yitwa holisi kugira ngo yuzuze ubuhanuzi buvuga ngo ako gahembe kari gafite amaso ayo ni holisi niko bimeze si ni ukureba polisi hanyuma ahantu rero ndabivanye
ariko bifite ikinyarwanda cyabyo nabonye barabishyize mu kinyarwanda
byitwa ishusho y'impuhwe z'imana ariko mu cyongera byiswe ngo ni bureau of induction of extraordinary of mercy cyangwa se ni urwandiko rw'imbabazi zidasanzwe z'umwaka w'imbabazi zidasanzwe hano bakavuga ngo ni urwandiko nyir'ubutungane papa Francisco rwa papa Francisco rwerekeye yubire idasanzwe y'impuhwe z'imana amagambo akomeye cyane babwira ni aya ngaya rero yavuze iki yaravuze
nabiyasomera
umwaka mutagatifu uzatangizwa ku itariki ya 8 ukuboza 2015 ku munsi mukuru w'ubutasaba icyaha bwa Bikira Mariya hanyuma usozwe ku munsi wa 20
wa 20:11 ku munsi wa Kristo umwami.
Mwumve icyo byose bivuze.
Avuga iki rero? Avuga ikintu gikurikira.
Yavuze ngo
amagambo akungahaye ku bitekerezo byiza hagati amagambo akungahaye ku bitekerezo byiza mutagatifu Yohana wa 23 yavuze igihe yatangizaga inama nkuru ya Kiliziya Vatikani ya kabiri. Amwe ntabwo muyizi ntawabibarenganiriza. Vatikani ya kabiri niyo ari bakoresha kugira ngo yerekane urugendo dufite mpora yibuka. Inama yatangijwe uwo munsi hajya ngo yerekanaga urugendo bagize gute ba urugendo bafite mpora yibuka. Yaravuze muri iki gihe umugeni wa Kirisitu ariwe Kiliziya ahitamo kwirukira umuti w'impuhwe aho gukangisha impano z'imana. Urumva ko mu biganza by'umugeni wa Kirisitu harimo ibintu bibiri ashobora gukoresha. Yakoresha iki? Umuti w'impuhwe cyangwa wakwanga akiruka agakoresha intwaro z'iki? Z'ibihano. Kiliziya Gatolika mu gushyira hejuru urumuri rwayo gukora inyobokamana ishaka kwerekana nk'umubyeyi. Nk'iki? Umubyeyi ukunda cyane abantu bose, ugwa neza, wihangana, usendereye imbabazi n'ubuntu agirira abantu abana bayo batandukanye. Abana batandukanye na Kiliziya ni bande? Ni bande? Abaprotestanti. Aravuga ati rero nifuza yuko muri uyu mwaka ibi biganza turanguriye bari abana bacu batandukanye yaboneka mu bihe agaciro. Avuga ati ariko nanone zimpuhwe, izi mpuhwe ziragera no kuri bande? Yaravuze ati izi mpuhwe uko byavuye yavuze byose ngiye kubereka noneho mu mafoto nako mu bintu byacu dukoresha. Izi mpuhwe zizarenga imbibi za Kiliziya zigere ku madini y'Abayahudi. Abaki? Zizagera ku Bayahudi nabo babyumve ko twabakinguriye urugi. Zigere ibyo ndi gusoma hano, zigere no ku Bayisilamu nabo tubakinguriye iki? Nababwiye mu kanya kashize ko abagore babiri bose bazamuterura kumushyira hejuru. Zigere no ku Basilamu. Kubera iki? Aya madini yose Abayisilamu nyine n'Abayahudi bafata impuhwe nka rimwe mu mazina bwite y'Imana. Niyo mpamvu nabo tuzabageraho.
Avuga ikindi.
Abasebo yabafatiye ikira. Aravuga ati ndifuza ko muri uyu mwaka wa yubile tuzaba twaranzwemo n'impuhwe twese, y'amadini, Abayisilamu, Abayahudi, abandi batandukanye nabo ubwabo. Ariko wakomeza umushyikirano wacu n'ayo madini ariko ikindi n'indi mico gakondo nyobokamana. Imico gakondo nyobokamana se buri ruvu imico gakondo nyobokamana ari nkikira? Imico gakondo nyobokamana ni ibigirwamana cyangwa guvuti na madini y'abapagani? Si byose na madini y'iki? Y'abapagani. Reka mbereke uko byarangiye bigenze. Mwibuke yuko byabaga kwanjye rero tutatabaye na gatanu. Hanyuma rero uko babwiye nyuma y'iyo cumi na gatanu uwo bugingo wakufungiraho ari kugenda mu murongo. Hari igihe umuntu akubita ntumenye ngo ukwiba ntumenye ngo aguhishe. Kanone mbere kuko byari bimeze. icyo gihe iyi ni imico gakondo nyobokamana kadutangire ahangaha ubu ni uko ntari gushyira hano ngo bumve uko biba biri kuvuga yari yagenda ni imico gakondo nyobokamana bagiye kunezerwa iyi ni imico gakondo nyobokamana iki ni igiki kiri mu bubona n'igiki ntabwo nzi icyo ari cyo najya ariko ni imana yabo yari yagiye mu ngoro abatambwe no kukubwira uko bigenda n'uko bashaka guhuza nawe nababwiye yuko tugeze kure cyane hashoboka ba bagore bagomba kumutwara bafite amababa nk'ay'igishonda bagabo kandi amababa yaba ari n'umuyaga ukomeye cyane kandi abantu bakamwubakira inzu ishinari yamara kuzura bakamureka gukora umurimo babibonye iyi ni imico gakondo nyobokamana aha yari yagiye mu mico gakondo nyobokamana hari umusengero witwa ababudisiti ababudisiti nababwira amadini menshi menshi nawe ntazi amazina utamenya yari utamenya yari aha ni mu mico gakondo nyobokamana aha yagiye mu mico gakondo nyobokamana kiyariye iki murabona kimeze nk'igiki murabona ko kimeze nka kwakundi abakaratika bicara buriya bakaratika bicara kuriya kose buriya nubwo waba uri umukaratika urimo hano uzirikane yuko karate ntabwo ari umukino w'abana ntabwo ari siporo y'abana b'imana abakina karate benshi iriya ni imisengere yo mu burasirazuba ubyumve neza aha ngaha yari yagiye rwose muri aba batambyi barimo bamubwira uko basenga yagiye kwifatanya nawe bamuha impano aha ni mu ba imico gakondo nyobokamana igikomeye cyane cyo ngiye kuzana kindi kuri imico gakondo nyobokamana reka mbaze ikibazo hariya yesu igihe yesaya yavugaga ko yesu azavuka yavuze yuko ubutware buzabahe buzaba ku bitugu si byose abantu bo bari kuza kubona umugoroba reka tugarure noneho ibyo ntabwo bitindamo cyane urashaka gufata poze nibura y'iminota nk'icumi uru ni urundi rusengero rwa yacu gakondo nyobokamana umunsi yari yabasuye murebe icyo bamukoreye bakoze iki bamwambitse iki ubwo bamuhinduye umutambyi wabo mukuru tugeze hano abantu bashobora gutekereza ko bishoboka yari yasuye ya mico gakondo nyobokamana hanyuma uwo munsi umutambyi wabo nawe amugira ibintu bikomeye cyane amwambika umwenda ku bitugu nko kuvuga ngo tugize gute turakwimitse ibi birajya gusa na bya bindi aba ruteri bakoze abenshi ku mugoroba si byo abantu babonye ku mugoroba ni bande abaruteye bamwambika umwenda
kanze mbizane nabyo kugira ngo mbereke ubu ni abakirisitu noneho da nibwo ngezeho aba ni abakirisitu iki cyo ntabwo ndanajya muri ya filimi ndende reka mfate aka gatoya aha bari bagiye na baruteri bari bagiye kumwirebera hanyuma icyo bakoze bafashe umwenda ibara ry'ubururu ry'abaruteri n'umuhondo wa kiriziya byose baramwambika ubutware bugushyira ku bitugu bye neza ere ibindi byari narimo mvuga mu gitondo nyuma ya sasa nako mu sata ibindi byari navugaga ibi byose ni mu musozo wirangira rya wa mwaka yavugaga uko niko abaruteri bakoze akore ko abayisira abaruteri bakoze ni iki bakoze nawe wakoze nk'ibyawe yamucoga kondo nyoboka mana bakoze nuko bakoze bamushyira umwenda mu bitugu ariko hari ikintu nagiye nibaza mutekereza ko ruteri aramutse azutse agasanga ni kuri byagenze yakomeza akabwiriza yakwitura hasi akarwara byagenda bite ntabwo mbizi ni Imana ibizi ari kuvuga ati rwose murakoze cyane ndabashimye muranyejeje hanyuma reka turebe abayisilamu ko nabyo yarabivuze n'abayuda aho hari ku itariki ya 26/2015 kugira ngo sindikibuka neza itariki ariko hano handitse sindikibuka neza umwaka ariko handitse itariki aha murabona ko ni umusigiti w'abayisilamu aha aba nabaki bana nabaki aba nabayisilamu arimo arigisha aha ari gukuramo inkweto aha ni mu musigiti kugira ngo nabemere nk'abandi bose ndababwira ngo usibye ko twicaye ariko nababwiye ngo wicara wagira uzirikane ko inyubako handi iri kubakwa kandi bari gukorana umwete byose mwambiye ko bikozwe muri iyi minsi aha ari mu musigiti barana abasilamu arimo agendana nabo arimo kubigisha niba ari ijambo arimo kwigisha niba ari byo kubasobanura sinzi ibyo ari byo ariko uwo munsi igihe yajyagayo icyo gihe yakuyemo n'inkweto mu musigiti nk'ibisanzwe yari yambaye n'akagofero niba ari akabisilamu ntabwo mbizi murabona uyu ni umusigiti bisanzwe ukomeye cyane w'i Yerusalemu hanyuma rero ahangaha ari kugendana n'abayisilamu bakomeye mwari muzi ko bitakunda byose birashoboka ibyo Imana yavuze nta na kimwe gisigara bigenda umurongo ku murongo ahangaha ari gukuramo inkweto ari mu musigiti nk'abandi bose ahangaha ubwo mvuze ibya y'amadini sigaje idini rimwe ni irihe mu buryo yavuze abayahudi hanyuma rero ababona abayahudi aha ni Yerusalemu
Mwumva uko bavuze ikintu gikomeye cyane bavuze ahangaha. Baravuze ngo urugendo rw'amateka rwa nyir'ubutungane ku butaka butagatifu. Niko bavuze. Urugendo rw'amateka, the historical visit of Pope Francis in the Holy Land. Ahangaha ni kanze yigira gutya naye kugira ko aha baravuze ngo historical visit by Pope Francis in Jerusalem, thousands of believers will follow him to the Holy Land. Ibihumbi by'abizera bizamukurikira bijyanye nawe mu butaka butagatifu Yerusalemu. Aha ni kuri rwa rukuta rw'amaganya. Ariko koko abantu batumva bakavuga ngo aho ngo nimubone kizira cy'umuribuzi gihagaze ahera, nubwo Yerusalemu atakira ahera. Nani nasome mu nyandiko mu ntamba wifuzwe byose aravuga ngo kugira ngo abantu batakomeza kujijwa, ibyabaye bizongera byisubiremo Yerusalemu. Uyu rero ngo yahagaze Yerusalemu arahari ariyo. Ngira ngo kiri kujya mwumve uburyo aya ari amateka. Nuko uyu muntu ni umusirikare,
uri ni umusirikare.
Hari basobye ngo nimubona Yerusalemu ahuzuye iki n'ingabo, ntabwo batakuba Yerusalemu nk'inkingi yariho kikayigiraro cya kera, ariko umusirikare yuko biranye byose bitwereka neza yuko igihe duhagazemo n'igihe wakubwiye ko wafataga wicaye kuri eka amaze kuzamuka kugeza ku rwego rwo hejuru. Kandi noneho abana b'Imana bararekwa kugira ngo yemere kuganira bagenda gute n'umwete gushya, kuko bitabaye ibyo byafuba utaragiye bagera. Reka mbe mposhe gatoya mfashe akapoze ubundi mukaya mutunze gukoresha iminota 20 usoze, ariko bari tugire neza ibyo kuzirikana yuko irembo Yesu yafunguye kuri 844 biracyafunguye, ariko gishyake kose yagira gute yafu. Ariko tutiyaje gira umwete twara nayo muri tuze gute bari tugereza mu izina rya Yesu.
Arabiya dusigaje iminota 80 n'uzundi mujyana gutaha tudasuzuma tudasoje isaba n'ubundi turava hano twateguye ko turi kudana saa mbiri n'ebyiri kandi ntitugire ubwoba icyo gihe turaza kucyubahiriza neza ntitugire ikibazo. Mwamaze kunanirwa mwakurikira turirimbe indirimbo yasubije muri mutango ndetse abasaranzi bari wese aririmba bihugu kandi yumva ko afite umunezero.
Bye. Thank you. Kuri amwibuka neza nabwiye ngo
cyase ko uko twasobye igihe ubugabe twarwo tuvuga iyo umaze kugera hejuru cyane ugeze mu gihe cyabo twakwita mamo isi bigiye kugera ku icura icura buriya ubwo rero ibi bitwereka bene wabwiraga uburyo aba bagore babiri bafashe umwanzuro ushoboka wose ngo igihe inyubako y'Imana irimo kubakwa nabo bubaka indi yo mpamvu twebwe ubwacu dukwiriye kubaka iyi nyubako y'ibyamuka vuba cyane kandi tuyubaka gute niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo umva ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima icyo duhamagarwa cyane rwose kuko abatameze batyo igihe buzabakeraho bazasangwa bambaye ubusa twiyambura imyambaro y'umwijima twambare intwaro z'umucyo gute se tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari ahubwo mwambare umwami Yesu Kirisito kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza ibi ngibi ni byo duhamagarirwa igihe tubona isi irimo yirukanka cyane kandi ishaka gusatira umwijima w'icura buriya icyo duhamagarirwa ni uko gufashwa na Mwuka Wera w'Imana imibiri yacu insengero zacu zikomeza guhinduka zikezwa hanyuma tugasigara twari imbuto z'abana b'Imana icyo nicyo duhamagarirwa muri uyu mugoroba reka Imana idufashe kugira ngo kubw'ubuntu bwayo bwo kugirirwa neza nayo ibashe guhindura ubugingo bwacu ijambo rya nyuma nari ngiye kugira ntavuze naryo numva rije mu mutwe ngo naryo ntibabwire yabo twaragize ubushize ariko reka dusubireho aho tubona izi mbaraga eshatu zirimo gukora mu byashi igice cya 16 umurongo wa 12 ukamanura hari ubutumwa bukomeye cyane buhavugwa marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi Ufurate amazi yabo akamera kugira ngo inzira y'abantu baturuka iburasirazuba yitegurwe nuko mbona mu kanwa ka ya nyamutatu kiyoka inyamaswa n'akanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri isa n'abadayimoni imyuka itatu y'abadayimoni ibi ngibi rero twasomye mu gitondo igihe natangiraga kuko ari imyuka y'abadayimoni imyuka itatu mibi isa n'ibikeri kuko ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abantu bo mu isi ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose hahirwa hahirwa ibi rero ibi mbabwira ndagira mbabwire yuko ibi ni byo mwifuriza mwese dore naza nk'umujumbe hahirwa rero abazaba barabaye maso mu gihe nk'iki ngiki bakarinda imyambaro yabo kugira ngo batagenda bambaye isoni bambaye ubusa bakarinda isoni z'ubwami bari tugire neza ibyo gukomeza kuba maso kubera maso ubuzima bwacu ubugingo bwacu kubera maso imiryango yacu ndetse n'abakristo bagenzi bacu kugira ngo Yesu Kristo agiye gutuka vuba bidatinze twe kuzahura abo tushimira kudusanganira agarutse ibyo ni byo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu hanyuma rero navuze byinshi cyane nubwo iyo dushoje nka gutya iyo twagize ibihe birebire cyane nakira nk'ibibazo biri gusa iyo atari ibibazo birantwara umwanya munini yari bintwara umwanya munini byo kubisubiza ndavuga ngo wenda nzabisubiza ikindi gihe cyangwa ntabwo dushoboye aka kanya ubwo reka mfate iminota 7:05 mbe nsubije niba ari ufite ikibazo ku byo navuze abe yambaza hanyuma ibyo nshoboye gusubiza gisubize ibyo yarashoboye byihorere nababwira ngo tuzasoma ibi nta nigenda ngiye gusaba wenda igitabo uzasoma kugira ngo tugusubize hanyuma umuntu wafite ikibazo wenda ntakibazo bibiri ubundi nsubize hari umuntu ufite ikibazo ku byo navuze ubu nyuma ya saa sita birashoboka rero no mu gice cya saa tanu ko habaye ibyo ikibazo nabyo bigenda nko kubwiriza yagiye yego
nibibi ngo ni cyaho ni cyaho cyaho ni muteri soki
ubugiye cyane cyo kugira ibibazo bwafungwa hakorwa ko kwera kuri abo byafunze n'ubiye Aleluya. Ekandebe abantu banejejwe n'igambo twagize.